Yes, Inc.
She says she no go leave me alone. She says, baby, I like your body. She they high me like cocaine, no. Now she never say no, no, no. She says, never use the Hennessy. She says, this one for the your property. Me, I never come with you. Oh, I. My baby so smarty. Yeah, me kill a weekend to na party. On the way to Masaki, na kwenda mwenye ndo ataki, yeah.
Anawaka,
so masyara
anawaka.
Anawaka, she's so bright.
Anawaka,
so masyara
anawaka. Anawaka, she's so bright.
She's so sexy, sexy, beautiful. Pula gunia kifani kifu. Na mpeti peti baby boo. Swaga za kulinga zipo kwenu tu. Kama maumivu ni ya ugoko. Kama ni adhabu wendo kiboko. Kama we kijiko mini ukoko. Gail umenitai. Najidai, najidai, najidai dai. Lako penzili nafanya mina fry fry. Kama suit mini tie, mini tie tie. Yeah, yeah, yeah. Najidai, najidai, najidai dai. Lako penzili nafanya mina fry fry. Kama suit mini tie, mini tie tie. Yeah, yeah.
Oh, na, na, na. Shiri mini wako, ba, ba, ba. Oh, na, 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 na. Una, na, tuwa, fa, na, na. Una, fa, na, na, ina, tunaenda, na. Isi, tunaenda, na. Kama mapacha, tunafana, na.
Masyara
anawaka.
Anawaka. She's so bright.
Anawaka.
So masyara
anawaka.
Anawaka.
She's so bright.
She's so beautiful, beautiful, beautiful. She's so sexy girl, pretty girl, pretty girl.